Usinipunje hongeza, dunisha nugewa. Unavyonidekeza, raha zapitiliza, kama chipsi chumbeza. Hata ukinipa sisemi, sisemi. Tendani sama soti kishimo teleza na yo spidi karoboti kasarani mtu atoki na cheka ukinikonyeza. Venye nogo pakumizwa zumeni tuliza, usinipunje hongeza, dunisha nugewa. Pitiliza, kama chipsi chumbeza. Hata ukinipa sisemi, sisemi.